fresh out from nigerremix.com.
Didikiwe ile nyewe. Ndiliqonga lengqikelelo yengcika. Ngiyimboko disikhukukazi ndwexhenze xhathisa izimele ngqi ngomqolo ngenjongo zokutshintsha eli lizwe ligcwele ubunkenenkene. Apho amabhinqa aziwa njengama-ethe-ethe into ezikhatywa zithi saa okwebhola kaduva ngala madoda. Sithi izinto ezinemimbe ezihlonipha kwamntu ngoba le nto ngumntu kaloku siyayizala. Amaqhane zaqhwithi zisibetha sinyabe ngengqondo siqine kodwa le imekwe imqilima iyasoyisa. Abantwana bethu baxakwe kunxiba iimpahla zabo kwezitalato ngoba kwaxibha nxakho endini yexheko izorhala ingacingi nocela ivele izithathele. Ayibo budodo, ubona nje ndidikiwe le nyewe. Amata kudala sikukhwaza sikufundekela ngalo mba kaloku khawuqambe iqhinga ayingangathi le ngxaki malusi ihla uqoqosha imfuyo yakho uhambe ngomgaqo khawudlala indima nathi singabantwana bakho siyakudinga nam ndiyadinwa phofundo yisiwe ndidityiwe ile nyewe kukade ndithonge enkalweni ndilinde onke namadoda zixhobe kuthi mabhinqa ngeenjongo zokuxolisa afune ukugcina izithembiso azenzayo ayilozulu namhlaba obubomi sibuphilayo ukusukela pho yintlungu esingethweni ngcwaba kaloku ndidikiwe le nyewe sicela amadoda aphulukane nalo mkhuba singamabhinqa sikhuseleleke.
Fresh Out from NigerRemix.com.